Bowl Records. Kill, kill, kill. Mundi uzene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Ndifuna ndiziwene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Ndidapita kwanine, anandikana, eti afuna wanda lama, anandikana. Ndidapita kwanine, anandikana, eti afuna wanda lama, anandikana. Ine ndinabwelela, ndikatenga ndalama, ndikupitisa zachisonine, anandikana. So eti afuna wahama. Ndihuzine, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Difuna ndiziwene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Ndili kusukuline, wina nandika napo. Sisi nabelelo zi, zoma ndikana zi. Ndili kusukuline, wina nandika napo. Sisi nabelelo zi, zoma ndikana zi. Ndika kumbukila zifuwa kandi vasa. Tima wanga uma wawa anandi uza kuti. Ndili bezelu nkalasi sindikoza. Mundi uzene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Ndifuna ndiziwene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Ngati ndindalama, mundi uze, ngati ndimankwala, mundi uze, ngati ndisukulu, mundi uze. Uzene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Ndifuna ndiziwene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Mundi uzene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Difuna ndiziwene, chikondi ndichani, chikondi ndichani, chikondi ndichani. Bowl Records.